Westside News Blog. It's the boys of Balalore. Berisha Mazai, Mango Bile Mo Spice.
Omu kweze na tu sei se
Kese kusa na tanyiko.
Omu kweze na tu sei se
Kese kusa na tanyiko.
Nafu na uhule, na tu sei se na uhule. Nafu na uhule, kumuleza kwe nika pulenga na kwifako. Nafu na uhule, na tu sei se na uhule. Nafu na uhule, kumuleza kwe nika pulenga na kwifako.
Italeno shinolelo na sumu haripai. Kanyi kiongwe tunaitanga kumona ngeva mutwale kutubai. Ikulisuma uloji batunda kunda kukuliveta shimbezi. Mwane kwa kele makofi chize chimene mene kechitia kofi. Ngana nge uli na weleto kashina kaji inyinge wapana luheto. Mwamo unamuli kumana bimbi kuhuka chini china muli. It's a 2-3-0-2-3 Yari kosungo la rap.
Omukweze na tu sei se
Kese kusa na tanyiko.
Nafu na uhule, na tu sei se na uhule. Nafu na uhule, kumuleza kwe nika pulenga na kwifako. Nafu na uhule, na tu sei se na uhule. Nafu na uhule, kumuleza kwe nika pulenga na kwifako. Tienu tulilame.
Kamagasi wetu tele kuli na makondom. Etu kuwazaji sato mwona nge makondem. Bati unakusaka kuivishisa. Chisemi chove na matutu kawa mwivishisa. Woveli fuchi china kulizaji. Sange unabeula viriongo kuwa kama chisa. Jinolelo tala walikuliwe na chisola. Anita Natasha Debora. Kwa uchi umwe wakune hana fulawa. Yari kosongo la rap. It's a 2-3-0-2-3
Omukweze na tu sei se
Kese kusa na tanyiko.
Nafu na uhule, na tu sei se na uhule. Nafu na uhule, kumuleza kwe nika pulenga na kwifako. Nafu na uhule, na tu sei se na uhule. Nafu na uhule, kumuleza kwe nika pulenga na kwifako. Tienu tulilame.
Tuka wapo wakula nyako.
Tienu tulilame.
Let's go. Big shout out to Mr. Enoch. Siame Vashichena Mimona Cubs Swag. A big shout out to people who love what? Moses Music. I Maisha with Maninga presenter. Brother Muso na Mimona pa Maninga. You are big girl, why are you?
You forgot. Download it from westsidemusicblog.net.